DJ Blessing in the mix.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asabuza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende.
Maria Rose,
pose,
tungi limekoza. Twende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye doro, doro, doro. Sani pesa digi digi.
Washa.
You know ya gigi gigi.
Washa.
Funga kibindo mkwiji kwiji.
Washa.
Nikunyonge kazigi zigi. Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Ayatunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Ayatunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Professional,
what you handle? The way you take me to the angle. When a human being, I'm an angel. If you want to my heart, go. I give you baby carigo. Kidogo chango no chango. Ongeza njonjo mado kido. My sherry coco. Kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa doto. My sherry coco. Baridi ni pedoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa noto.
Paranawe. Paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
Paranawe.
Hivi unasokota. Jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza.
Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa ya kemeka. Uweki wembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro.
DJ Blessing, in the mix.
Kama huna shepu vandi godoro. If you want to my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kwa pariti ni pejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe.
Mina washwa pabaya kiucho kozi ukini gusa gusa mihaya watu utako mihogo bichi koko nideke ze kitoto kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo na unifanye utakavyo. Baby give me some more ziteke zangu isia. I wanna be solo.
Aibu, 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 aibu.
Na waza imekwaje nimetumbukia. Kina kirefu mbele sioni. Sholove chumbani umentunuki.
Anointed from above. Antonio, it's gonna be dadara. DJ Blessing.
Wako fala, oyoyo. Sina sera, oyoyo. Kesho shela. I wanna be solo. Na unifanye utakavyo. Baby, give me some more. Ziteke zangu hisia. I wanna be solo.
It's DJ Blessing, the superstar test run drug. Take it over your stereo. This is DJ Blessing. DJ Blessing. DJ Blessing. DJ Blessing. DJ Blessing. DJ Blessing.
Everywhere I go, niatie buru buru, Hamza inako. Hasla na saka mkwanja, sina do. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why fakers keep on knocking my door. Oh, do you wanna miss now? Ulem sichana hardcore.
These streets we bang, give them another ghetto anger. Stim, stim, zip and give them another ghetto anger. These streets we bang, give them another ghetto anger. Stim, stim, zip and give them another ghetto anger.
Jipanga nyoe, akili nywele sina taban kukoe. They want to spoil, they rot and ploy. Them kicks me tie, punchlines he floy. Atana dawa sinyoe, oh, atana panga sinyoe. Sifungi taban kukoe, labda tuko fair ya captain na boy.
These streets we ban them, yeah. Another ghetto under. Skim, skim, zip and another ghetto under.
We can chill in bed, we don't give a fight. You say you like how my body rotate. Cut up walk when I feel cool, relocate. Now he's too many, shiki a kamote. Now he's too many, shiki a kamote. Baby boom, any murder. Hata other guys don't matter. Baby boom, any murder. Hata other guys don't matter. Hey! Sugar, sugar. Oh, I need some sugar. Sugar, sugar. Come and give me sugar.
Sissy Maria, and I wanna do anything just to marry her. Yeah, yeah. She call me romantic because I'm just Mr. Fantastic. Yeah, yeah. Biggity bounce, biggity bounce, all the girls come around. They wanna wind up with the dance to Vivian. Biggity bounce, all the girls come around. They wanna shake that booty dance to all more. I give you some more, I give you some more, I give you some more.
Sugar, baby. Sugar, sugar. Oh, I need some sugar. Sugar, sugar.
Chini ya keriko, chini ya mwamba. I'ma tell you that I don't fear now. In the stereo, no interfere now.
Jina umenipa niko fine. Ata kungarisha ki designer. Bila menifanya nda uo. Atafanya mambo usicheze kando. Niki kutafutaga na kuget. Umeni cool down, it's a mess. Oh God, I'll never forget. Kila mahali baba uko kila place.
Nimeamini uko all over. Kweli Mungu uko all over. Wolova, Wolova, uko, Wolova. Nimeamini uko, Wolova. Kweli Mungu uko, Wolova. Uko, Wolova. Wolova, uko, Wolova.
Mina follow nobody, mina follow nobody. Mina follow nobody, tunajua niko na dade. Mina follow nobody.
Yeah, ole guso.
Siko one man, siko solo. Niko na daddy sina kasoro.
Yeah, siko one man, siko solo. Niko na daddy sina kasoro.
Father, 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 omnipresent, omnipotent. Me and no fear them.
Yeah, this. Wanna sema ni me cheese. Lakini ndani ya taa niko easy.
Nikikutafutaga na kuget. Umeni cool down, sita mess. Oh God, I'll never forget. Kila mahali baba uko, kila place.
Nimeamini uko, Wolova. Kweli Mungu uko, Wolova. Uko, Wolova. Wolova, uko, Wolova. Nimeamini uko, Wolova. Kweli Mungu uko, Wolova. Uko, Wolova. Wolova, uko, Wolova.
Papa,
Bari Papa.
Papa,
Bari Papa.
Because of Papa,
Bari Papa.
Tell them big way. Let them know so we can live with them. When you see the licky licky, you tell them big way. Let them know so we can live with them. When you see the watchy watchy, you tell them big way. Let them know so we can live with them. When you see the chatty chatty, you tell them big way. Let them know so we can live with them.
All of them must say. Some people let your mind so dirty, dirty. Hey, all of them must say. Some people let your heart so filthy, dirty. Hey, all of them must say the things that we do pon the dirt. Some of the things that we sing in the studio. Things that we do pon the street. Coupon. Hey, yeah.
Take away, and I see my.
forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angeli Angelina. I'm a Angeli Angelina. Oh, me out of. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure, you know, no say the thing when you carry 50 killing somebody. You know, I feel a vibe, you feel a vibe. So, baby, whine upon me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low. On the low, 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 on the low. Angelina, Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand in never. So now me, you go love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina. I'm a Angeli, Angelina. Oh no. Sure, when I want to come out, I can signal you. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put the ring on your finger too. And be a better guy, guy. Be a better guy, guy. On the low.
Do your sponsor, let the brother who me soldier. Hata kama ni mshipi, siku moja utakafunga. Na wewe msitana, umetendwa umeanywa. Mapenzi utapata, utapendwa utalinga. Like my darling, it's such a blessing, such a blessing, such a blessing. Feeling good man, no more stressing, no more stressing, no more stressing. Running like water, you better take to me. Such a blessing, such a blessing, such a blessing. Feeling good, man, no more stressing, no more stressing, no more stressing. Running like water, you better taste sweet. Feeling good, getting good vibes. Alikuacha bila mwana, eti mama we ni tasa. Baraka utapokea, kesho utatalipa. Wakafunza ya kupika, wakakosa ya komana. Yako moyo, siku yao itafika. Like my darling is such a blessing. Feeling good man, no more stressing. Running like water, you better get to me. Feeling good, pretty good vibes. Pretty good vibes. Pretty good vibes. Pretty good vibes.
Shigata kwani, shigami mento. Simezi sitafuni nipeleke dento. Take it down, nidusi tempo. Wind is slow to the instrumento. Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyo weza kucheza. Jichola kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wapweza. Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, ukigata gata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomboti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up, back it up.
Mwame.
Take it out, take it out.
Water.
Show me how you want it, my baby.
Water.
Uno feni chap chap.
Water.
Baby girl, wine for daddy.
Water.
Ndaga kokora buri kabadi.
Water.
All eyes on you.
Water.
Togana tucheze paka kesho. You warm to your chocolate, your eye dada. Mchikiri ndaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spider da. Katikirira open legs wider. Zina shakusha kusoka al-Qaida. Aida, holy kawaida. Kawaida zina na kawaida. Baby kawaida zina na kawaida. Zina bend over, iti nandova. Obuzibu tayatu uri de wajaba. Uyo mumurabe, talina mbarabe. Ngeri joka kankanye murete dabarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina weya zinya utukubisa. Back it up,
mwame.
Take it up,
mwame.
Show me how you want it, my baby.
Mwame.
Uno feni chap chap.
Mwame.
Baby girl, wine for daddy.
Water.
Ndaga kokora buri kabadi.
Water.
All eyes on you.
Water.
Togana tucheze paka kesho.
Rugendera, nikitafuta nyota se. Mutima wangu, ukachoma sana se. Rugendera, nikitafuta nyota se.
It's gonna be
Mutima wangu,
DJ Blessing.
Ukachoma sana. Cha damu msalabani, ulini wai wai wai. Siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai. Siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Wako minanga sana,
weni nyota
yo. Kwangu zaidi ya star baba,
weni nyota yo.
Wako minanga sana, kwangu zaidi ya star baba,
weni nyota.
Kwesi anavyo kuimbia, eti napendaria. Raiti wangelijua, bali uliko mitoa. Navyo kuimbia, wangelijua. Zile tanza primo, kaptula mashimo. Umenifanya gumzo, imekuwa ndo sivyo. Zile tanza primo, kaptula mashimo. Umenifanya gumzo, imekuwa ndo sivyo. Wendo nyota, wako minanga sana.
Weni nyota,
kwangu zaidi ya star baba.
Weni nyota,
wako minanga sana.
Weni nyota.
Boogie, boogie, boogie.
me spinning my story.
Uga me spinning my story.
Mami, you go find don't worry.
Mami, you go find don't worry.
Akuna no makuna ngori. Usi jam seno shike mori. Don't look if my own like a butterfly. Na pepe ruka kila fisi ya nataka kukukuta. Cause you're so beautiful, my girl. Lakini unanchanganya, baby. Una machali wengi, friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda, baby, daily. I gotta kiss you, baby, daily. Let's see my niggas show my baby. I'm so Uga me spending my story.
Uga me spending my story.
Mami, you go find don't worry.
Rangi ya joy mudengi, utadhani sama bani. Tarasamu ka mtoto beti kialo wa kismile. Nitadanganya kisema sija kutamani. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera. Siko mzito sana, mina shindo kantotola. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera. Siko mzito sana, mina shindo kantotola. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You my number one girl. Oh, yeah, yeah. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You my number one girl. Mtanatibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani. Tuka kima penzi na lilin mule. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha waiwa. Bado kinipasi semi mzio. Nitakula kimya kimya. Nana mwisha muzika buda. Kiuno chake fera. Siko mkito sana. Mina shino kantotoa. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera. Siko mzito sana, mina shindwa kantotoa. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby.
Take my clothes for you. I heard you good for them selfish. I wanna know what that's about. I know you like my tongue when you feel my love all the way down south. The way I throw it in, throw it in.
In the mix. tunakwenda kusini, mzukazano nini, wasupa bikini katikana mimi, zungushaka mwili, vijana wanatizi, mabuda mafisi. Fresh, unanukia nini, bless, umejibeba mingi. Piga magoti, tunavua makoti, tunapiga makoti,
lukutati
toti. Home Boys Radio. Nini, vunja magoti, nikirusha manoti, tunavuta mamoshi, watu wananyonji. Fanya ni kama wewe una adabu, wewe una adabu, peleka mpaka wapoteze fahamu, wapoteze fahamu. Wakenge ndani ya nyumba wote waleweke, hey, waleweke. Wasupa ndani ya nyumba wote basi waletwe, hey, basi waletwe. Unanimaliza kabisa uki shusha pandisha miwa, nitamanisha mami kidogo, naeza kuzisha guzisha uki shusha zungusha miwa, nichanganisha. Siogopi gharama, mufika bay, kama ni sheremu pick every day. Nakata shinda timi na wembe, kitoto kikoju kushinda deke. Utamu zaidi ya chari ya maembe, kitu sofi kisonga utamu watende. Mbona tukipu watao ni mrefu tu sana, tukismama na wewe ha, tunatoshana. Mara shijasho mwilizi kigongana, mwilizi kigongana. Magenge zile zetu za kuchotana, zile za kuchotana. Juu kwa juu ni kubana mtoto, mtoto. Chini kwa chini ni kulamba lolo, lamba lolo.
Basi pinduka tuende mpaka chini, mpaka chini. Vunja magoti tuende mpaka chini, mpaka chini. Pinduka tuende mpaka chini, mpaka chini. Vunja magoti tuende mpaka chini.
Hamsa,
club na washikaji tumeka, chupa after chupa leta waiter, nikamtake toto moja, muondoko wana nensa nensa. Hamsa, Hamsa mia, ikanipa mimi nia ya kumkaribia, na maneno matamu kumwambia. Nikaenda boxa kaingia, hata dakika haikufika, tuko chumbani na mshuma, tuko fiko kama tulivozaliwa.
Hamsa, Hamsa mia, shika mazi kandu ya kudandia. Hamsa, Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia, usione aibu mame katika. Hamsa, Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia.
Tuvuke na manga, twende na hii adi ilonga, uko nyuma ni kitonga, bongo ni meka na nanga, cheupe wa kitanga, kiuno kina shanga, na kuchapa kwenye tisa kwenye mwanga, mimi kwako sodanga, ebu taze manga, nataka kukukumum, si kwenyewe huu, mchanga.
Hamsa,
Hamsa mia, shikamazi kandu ya kudandia.
Hamsa,
Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia,
Hamsa,
Hamsa mia, usione aibu mami katika.
Hamsa,
Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia.
Yeah.
Nitasimama imara hata nikikosa Ingawa mimi sina pesa Niko na uhai bado nitatesa Weka mikono juu Weka mikono juu Weka mikono juu Weka mikono juu Cause I am so happy Cause I am so happy Cause I am so happy Cause I am so Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nina madeni, deni, deni we Lakini Yesu amenipa yote by the way Mfukoni mapeni, peni, peni we Lakini bado mimi nina amani ye Mashida hazitanipa pressure Nitasimama imara hata nikikosa Ingawa nisi na chakula Niko na uhai bado nitatesa Mikono juu Meka mikono juu Weka mikono juu Weka mikono juu Cause I am so happy Cause I am so happy Cause I am so happy Cause I am so Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida
Huzuni, nime Gideon sema buti Kunguni, misifi mohe makuti Mashida tipiti kafela kuti Kanilinda misi tingi kina sepa chuki Usingoje nilegeze Nina psych, hype kama genje Kauna ni feel, kuja tuviende Na daiki nima kinapodi ya mnispeak kwa marende Hey, wanataka kukill joy Furaha, ili yopo na bring noise Hands up, kwa mashida na rejoice Ni nini ni mimi ni bibi bibi bibi
Weka mikono juu Weka mikono juu Weka mikono juu Weka mikono juu Cause I am so happy Cause I am so
Take it over your stereo. This is DJ Blessing. It's DJ Blessing, the superstar test run drum.
Daddy, don't touch my ego. go. Ooh, my lingo, you are ego. So fly like an eagle. Ooh, my lingo, siko pale pale.
Touch my ego.
DJ Blessing, don't touch my ego.